kendo jalo en jaherani. Onego ubedi kode saduto umor. Kata ka uonge mwandu we udeo, mondo ulam Nyasaye ubedi gi kweyo. Omiyo kora kwayo ujokanyana, Kaini gi chiegi imiye uhuru iode. Omiyo kora kwayo ujokanyana, Kaini gi chiegi imiye uhuru iode. Kono tedango makori miyo dako shiling sario kende alati ngeu simon pesa modong di ngeu go mogo kidogi abaji kori chakolwe alot ni marango ato nende agolo pesa Abachi kori chakolwe Alot ni marango ato nende agolo pesa.
I'm sorry, I can't eat curries. I'm not Sungura. Come on, take it away.
Please, darling, don't beat me for nothing. You gave me only 2 shillings this morning. You told me to buy cabbages 50 cents, charcoal 50 cents, onions 20 cents, samli 30 cents, and 50 cents unga. Now, how can you expect me to buy meat?
Bwana koro ananeno dakwa dondore ni jemu we adogi dalawa. Bwana koro ananeno dakwa dondore ni jemu we adogi dalawa. Ananeno tindao ankora tinderama dile inigo ya no Wana koro ananeno dakwa dondore ni chiemo we adogi dalawa. Wana koro ananeno dakwa dondore ni chiemo we adogi dalawa. Mama podi nitie kata baba podi nitie omiyo anadiyo dalawa. Nega nono yo Wana koro ananeno dakwa dondore ni chiemo we adogi dalawa. Wana koro ananeno dakwa dondore ni chiemo we adogi dalawa.
Thank you.
dondore ni chiemo, we adogi dalawa. Wanakoro ananeno, da kwa dondore ni chiemo, we adogi dalawa.